This is the vampire, Mr. Frosty alongside Bob Joe from the Jungle Wolfman. This is a reggae champion alongside in a badass of Yadadim and the bumbo killer and the pussy one. Oh, this one, oh, money is a chop. And this everyone, oh, man, listen to the fire.
Siku deyo, abana yo gera mutandike. Bala kechi tu, abana mpaka nyanja. Kala muwaka nesi jaku minga, abange chechu. Siku deyo, abana yo gera mutandike. Bala kechi tu, abana mpakire mikono wakulu. Bala kumulilo, abange chechu. Waliyo vano vafokine feke gaisa. Venyu mia muveva nina maswaka. Bafimba vimba tuva yitava nene. Na yenga wa, basi babi wani. Kulosi mina shanga sana. Wajamene nekajipiga sana. Wajamene nekajiwoleza sana. Lakine nekajiwoleza sana. Yena wonge ya niya piga kisogo. Wogo niya piga kisogo. Kulosi mina shanga sana. Wajamene nekajipiga pika. Wajamene nekajiwoleza sana. Lakine nekajiwoleza sana. Yena wonge ya niya piga kisogo. Wogo niya piga kisogo. Sifuteyo abana yogera. Bakola bitono, bebatamanya tebisera biyita. Bebantu bafi, bafana ya gamba. Kuwanyira wano na furukireyo. Zijukira lulirwe natandika. Manji manji gabanjo gerera. Abandi nebanse gerera. Choka nebe jeregera. Baita keyo nebelo zoleza. Biebongera bikubankona. Yenye nasema ayinusu. Kama wanasema ni maneno za Yenga mpehu au wanavimba. Na upepo, siwaitiki wala siwajibu. Wacha waseme ni maneno zao. Wacha waseme, wacha waseme, wacha waseme ni maneno zao. Tebisera biyita, bebantu bafi, bafana ya gamba. Kuwanyira wano na furukireyo. Kulosi mina shanga sana. Wajamene nikajipiga piga. Wajamene nikajiwoleza sana. Lakini nikajiwoleza sana. Yena onge ya niya piga kisogo.